kunde.
Tende dubs ni kutreat kama queen. Nataka ni kukip manzeka baby ya mi. Ah, na chikisu napenda ni kising. Sikitu imebaki ni kukuvalisha ring. Tende dubs ni kutreat kama queen. Nataka ni kukip manzeka baby ya mi. Ah, na chikisu napenda ni kising. Sikitu imebaki ni kukuvalisha ring. Baby girl suna jomina kupenda. Tangu first date nilimark kwa kalenda. Na duba mina piga ndo nipate cheddar. Na deuka ifiti staki kono kiteseka. Na kuna times tulifight juu ya issues. I hope izi mashida tuneza wipe tuna tissue. Na admit kuna place nafaku improve. Unipe mapenzi baby girl sita misuse. Kuna vitu nilifanya chini ya wapa. Ndo nika make sure baby girl nimekupata. Na kila siku utanipata nikiwaza. Tena nafungua macho na kupata huko hapa. Na si stress baby girl ni wewe solo. Is it a crime nikisema siku shiajo. Na shuma dem manze nilitoka soko. Nikona malkia seme baki tu watoto. Tende dubs ni kutreat kama queen. Nataka ni kukip manze ka baby ya mi. Na chikisu napenda ni kising. Sikitu imebaki ni kukuvalisha ring. Tende dubs ni kutreat kama queen. Nataka ni kukip manze ka baby ya mi. Na chikisu napenda ni kising. Sikitu imebaki ni kukuvalisha ring. Baby girl, mekuchiki kwa the spot. I like the way you walk, the way you talk. Cheki, nasu napenda tu my jokes. Napenda uki wine, uki dance, TikTok. Na gig zangu zote wendo VIP. Mina deo feel fiti, no kai free. Na gig zangu zote wendo VIP. Mina deo feel fiti, no kai free. Tende dubs ni kutreat kama queen. Nataka ni kukip manzeka baby ya mi. Na chikisu napenda ni kising. Sikitu imebaki ni kukuvalisha ring. Tende dubs ni kutreat kama queen. Nataka ni kukip manzeka baby ya mi. Na chikisu napenda ni kising. Sikitu imebaki ni kukuvalisha ring.
Ramsey got that sauce in it, in it, in it, in it, shit.